Ake boys music again. Si wajeleze umusaye kukurukuta Lavu yo endeze Echirenu chikavuka baby. Yegwe my love doctor. Niga 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 biwundu. Yegwe love inspector. Kwa chidira baby togenda. Okonda ochira kumu fariso. Yekwate wa baby mukwano. Yegwe afide malaika. Akusinga vatitana lavika. Uli wambala.
Love ya usumu wa mini.
Se wambala.
Sikuleka baby kabani.
Uli wambala.
Eyo love ya usumu wa mini.
Se wambala.
Sikuleka baby kabani. Baby ingira umutima kwange kwewe fuge. Wona witale sinji uwo baby wanetisa. Basura mubiroto baby. Kavala la kawani mbala babula nize sibefasa. Uwami wa sukari love it on pa baby sejefuma. Onyira zena puchila kengofia. Avalala tesi wala vanda baki sikisa. Never say bye bye. Se love you yampamba.
Uli wambala.
Love you usungu wamini.
Se wambala.
Sikulika baby kabani.
Uli wambala.
Love you usungu wamini.
Wambala.
Sifuleka baby kabani.
Siwajeleze. Love yo endeze. Ulechange chicho. Kuna mukwano kukoko. We gonna be together. Me and you forever.
Engei jo tambula, engei jo mwenyeza. Uvulunje wangu itangu mbeja. Engei jo tambula, balala baka kana. Ola nize kufira kuhira sifureka u.
Uli wambala.
Love ya usumu wa mini.
Se wambala.
Sifureka baby kabani.